shani ukuleto diriki umalaro rifanikiwe majomba sande na juma katama na anti Irene mana kuvoye rama tomato maisha ni diriki ufanikiwe happy happy birthday happy happy birthday happy happy birthday diriki uliratulu Kumbito ya kujalwa Mana muto ni deriki Mungu wapafize parolosi Umalaro rifanikiwe Ukule tototo Baraka tele tunakupa Mameyolea yutime time Mana deriki utengeza maka Mungu wapafize parolosi Umalaro rifanikiwe Ukule tototo Baraka tele tunakupa Misiku mbito ya kujalwa Mana muto ni deriki Mungu wapafize parolosi Umalaro rifanikiwe Ukule tototo Baraka tele tunakupa Mameyolea yutime time Mana deriki utengeza mwaka Mungu wapafize parolosi Umalaro rifanikiwe Toto, baraka tele tunakupa
Aha, miraha walai Bila kwa sahau makazins Asma, Asia, Chantel Babu Machai, hatuko nae Ila meridia, tuende sasa
Basi, tushangilie Toto mzuri ya mezaliwa
Jumana, abuju buju derikiwe, abuju buju mana, abuju buju derikiwe.
Aya ni jere jere asena sinosarero.
Mulungu ndiye manyaye, sababu na malengo sikukureha.
Ana duniani derikiwe.
Kuliratulu.
Sande na juma Katama na anti Irene Mana kufoye rama tomato Maisha ni deriki ufanikiwe Happy, happy birthday Happy, happy birthday Happy, happy birthday deriki Kuliratulu
Misiku mbito ya kujalwa Mana muto ni deriki
Mungu wapafize parolosi Umalaro rifanikiwe Ukule tototo Baraka tele tunakupa
Mameyolea yutime time Mana deriki utengeza mwaka
Mungu wapafize parolosi Umalaro rifanikiwe Ukule tototo Baraka tele tunakupa
Misiku mbito ya kujalwa Mana muto ni deriki
Mungu wapafize parolosi Umalaro rifanikiwe Ukule tototo Baraka tele tunakupa
Mameyolea yutime time Mana deriki utengeza mwaka
Mungu wapafize parolosi Umalaro rifanikiwe Ukule tototo Baraka tele tunakupa
Bafize parolosi Umalaro rifanikiwe Ukule tototo Baraka tele tunakupa
Mameyolea yutime time Mana deriki utengeza mwaka
Mungu wapafize parolosi Umalaro rifanikiwe Ukule tototo Baraka tele tunakupa
Misiku mbito ya kujalwa Mana muto ni deriki
Mungu wapafize parolosi Umalaro rifanikiwe
malaro rifanikiwe ukule toto baraka tele tunakupa
mameolea yutime time mana deriki utengeza mbaka
wapa vize parorosi umalaro rifanikiwe ukule toto